2026 applications are now open at Valvisa University at the Faculty of Law, Commerce and Education. And the following programs are offered: Diploma in Legal Studies, Level 6, a Bachelor of Laws Honours, Bachelor of Science in Project Management Honours, Bachelor of Supply Chain Management Honours, Bachelor of Education in Senior Primary Education Honours, Math and Science, Grade 4 to 7, Bachelor of Education in Secondary Education Honours, Math and Science, Grade 8 to 12. Application deadline is on the 30th of November, 2025. How to apply? Applications can be done online on their website on www.wu.edu.na. The application fee for all courses is 230 Namibian dollars. Payments can be done at the bank, EFT, or swiping at any of their campus. The proof of payment must be uploaded on the application form along with all other relevant documents. No ATM deposit receipt will be accepted as proof of payment. All foreign qualifications must be accompanied by an NQA evaluation report or certificate. For more information, you can call 061-225-463 or 061-225-462. Valvisa University, where everyone is an achiever. Ian Changwe, Mambumbe Ariambai, Seri Nako Yalna Yaktona Hamoho, Kihola Yavishumingwi, Hasenan Mizuzu, Yesupide, Yeselovere Kuyona. Me ya me amhela ki na manatsa ya la teha kain kai ko mlutere zanga. Yen, mi ukava hamo ho kuzwa hola e kuisa hola ya pili ya msihari. Kachenu ki lavutanu. Yen, kachenu ki lavutanu kona kuri hawa. Kamso vo manatsa. Vapumula. Yen, kamso voma analisa vakapumula. Haisi lasunda kona luka totona hamoho. Mi kuna ilingusa leni miswarezi. Kukala la muvulo. Kukala la muvulo. Monday. Program yao na seka kalanga. Hola e haika vanga ni mizuzu ye mashumi ya malalu. Kuisa hola ya pili ya msihari. En. Kona kuli program yao na luka kalanga 11:30 kuisa hola ya pili ya msihari. Program avos nengela ye kalanga hola ya vulishumi. Ikafelanga hola ya vulishumi ngwi hainani richika la hola. Ni sepa kuli manu twisisa, haiva kuli hamonu twisisi, mkone kuliza ni mitolo kere, mkone ku twisisa. En, fahani vudela ni mina hola yalu na ingari hola zepedi. Program yalu na ingari hola zepedi. Mi ikanganga hola ilingwi nilichika la hola kukala la muvulo. Vakensa kuli programa vasinengela neri hola ilingwi. Mi kikafo halvon kuli vakone kuva kone kunga hola richikala hola kwa program ya sizuma nivona vakone kuva hola ni hola ni richikala hola. En, mivoma anadisa nivona sevakava ni hola nilichika la hola kikukala la muvulo. Yen. Voma sule wavasao tuili nombolo mwamshovo. Haiva hamunu tuisisi vokeze laka mkone kunilizeza. Ni mitolo kere kuri zedzweli kuvulela kiri kamanyi. Yen. Mkone kutuisisa. Nina nikolo ya kuri vopita vao tuisisa. Vopita vazi vasilos kona kuri nivona kuri vona vao twisisa tavae vai utwisisa handendende. Yeni. Me nivona kuri hawa. Kona zeo. Kona ritava zeo. Luske lwa rivala. La muvulo. Hamka mwenye hawa ya lesi ya mina. Fahole avrishi mingwi. Musa utu avo. Silu tupi vasa. Sweri kupepiola. Ma mshovo. Wa sivambo. Muske makomoka. Muske makomokwa. Yen. Muzive fela kuri. Program yao naseka kalanga. Hole avrishi mingwi. Haika vanga. Ni mizuzu ye mashumi amalalu. Kapani vulele masikuwa. Ah, baba sautwisi bakona. Bakona kunivuza. Mini kakona. Kuba tolokera. Mi lukava nivo anytime. Lukava nivo anytime. Nikone fela kuyo bavata maana koni ya chwale. Luka tozwe la pili. Kasam laho. Yen.
Lipura nenge no wapubwa eva tere ulikoni maondu tuto ingida. Ashike kapeno nweku tete opoewe ekukulile. Oshafa fana nongeshe faili mehola mo. Iho etike kovano ile koshuala. Onongeshe faa ya pumbo kukaraya kovano. Okupitira mo Eagle FM otuna evi tota njuka. Okupitira oipindi konu konda doi inawa. Nuneuto, otukwetira o special angeta shake ngeje pa omarudi kayo loka. Opone ushendi fenawa, nokumuna oijabweli nawa. Ninge pata fanona, Monica ko Eagle FM. Onore za timwe, bali heali, nola natu, heali bali no heali. Ileko mderewa, mura hetatu natu, bali o hetatu watatu, omafelane Eagle FM.
Get social with us on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Our handle is Eagle FM Namibia.
Eagle FM, the R. Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of failure.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person who does not have capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to do.
Be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before.
Mm.
It's not something that Namibia has not achieved in the past.
Mm.
And it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Yen shangwe, seri mizuzu yeri shumi ni emine yeselove hile kwa hola yal na ya pili. Mi selkava ni vo anytime kasale mana koni achwali kuzwelela kwa tumeb. Yen. Muzuhira chwanikovo mrikani.
Luzuhire andi vo manali sanu na muzuhire chwanikovo kwa mrene.
Luzuhire hande kwanu.
Shangwe.
Vusi hupula ifafarize kwanu, nika kusasa ni ifafarize hape.
Au.
Fahani vrela ni mina kuna ni malu mamleni.
Au.
Yeni, chale puzo ene ni buza kia kuri, haki kuri ita hanezi pula ye, kapa kona nako ya tenu wana ye?
Karavo ivu nolo, ni vule lechwa na kuri ita hanezi.
O, ita hanezi?
Ii, kono, alu kata ni msa, anzika paneri lasti, sirima serere fani.
Hmm.
Ne kira pe anera ma September, kona yuzo wako chale mbombi, chale kona ito halifa chale.
Aha, kakuli, basari veni ina nivona, nivavuzeo na puzo ye kakusasani. Kuli, yeah. Aki kuli pula ye itahanezi, sababu lila kuli mane pula ye kisuposa kuli kukachisa.
Kona mokuweza langana achualo, next ni mwesele ma September around the netrona, mene luko mwuri, hii pula ye kii.
Mm.
Miaito ye mako chalo kuchisa kone kufile tene, Oktoba ya tapa.
Ya taha.
Nikona kuluko kachi saru li singu wapala. Ata ikato kukala kuto nerangama November kapaki December.
Mm.
Ika yeza kuliteto lenga ngabasa.
Kakuri nakona taveni como kire fera kono maloa maneni vurele fera kuri ku kukala fera makalelo akwerije neni vonanga tunyunywani twantwa pula foku mkwaeza to malumu katvona tunyunywani twantwa pula hape afera chale busihu seifafaza seni como kakuri hape pula itanezi
itanezi
ensha
ai vava mwi vo Vochazi vavulacho na kuli climate change.
Kutiki climate change?
Eni, climate change ye na niri lima kazo ze chinchana chinchana. Kwa kumana kuli koku meyane lai tutamunda, koku mekiri nanga onacholo.
Eni.
Mm.
Kwa wana hape ni kuyeza kuli esiluzu wa mali nangafa.
Eni.
Kwa wana kuli pula ekanela luli.
Ikanela.
Lufoni nevile siri moses ferire. Pula ene dile si moses ferire kuri ine dile luri
holo
en
kwano kuluna nivulele matoropo ya simeba sunda ya ferire nikunze kuwa ni malu na eki ya chenu pakuna ni malu
en
laku sunda asi nila mandefa ni manzuwa niko mafaili msiali ni kari kimanziwa ne nikire na eza experience to drops Nene ni mwendiki na ikanela, chene iskanela. Kono kubwana kuli, yako na kunela anytime.
Mane kubwana hala kuli pula, yako na kunela anytime. Inge livizola nini?
Onale vizola kare. Kileri ndema anytime.
Mane na munika ndakezi kuli livizola ele, litiresho ni mokasari.
Nene, I think nene kire na kande kanzi, hapa nere wosinengela, hapa nere mena.
Ani sahu pula, mwendine mkande kire hani sahu pula fera.
Oh, ne mwane li tezi li vizole ene luke na pangwe ze secondary school ngeni zima grade 9 ene luse veli sanga ne ulima radio champions already kwa radio RSA
aha,
Chari,
ok
ene ni paswa biki ne nise veli sama vizu waka kasale alen chwale ne kuna ni iwa zelo ziva nwana kuli kumulika no same time chwale ene na ase veli sanga Charles msiali kemavizu haene na tezi.
Hmm.
Chole mangolo alu nanea avalanga cholo kwa nfa pa swabiki, inge sali swabiki. Neri Charles msiali ke kasale alen.
Hmm.
Kona mwene uruzi vale la cholo. Chala sato kalakuto weza kuli same time msiali ke. Sali, oh, kanti kulofane na nizusa la kariyo ne mkanti. Niveengi. Kuno severita anytime. Kona molite.
Aha. Okay.
Mane nikuwa ni mwene litezi. Chole kuna ni omshobo mtu nao ni nani ya nitereza kwa national radio. Hey, uke nikone to. Kwa uzo ambo kwani. Yena. Nina peto senuta nguli nina utike anytime. Teni ha. Lati mwote kwa uzo ambo kwa uzo kuna ni mwene anytime.
Na hupula kantine mulukande kezi.
Ni
kere hupula.
So, naiki kwa radio RSA, neseni siro kuna sevili zanga, o katale ale, neseni sevili zanga, anytime katale.
Encha, kona kuli muluswale zingi kachenu?
Ni kavule rachana kuli muendi ni sevili za peri, kuna nisika swala za peri, nisika sita za peri za nisweri. Ni zusebe mazuo kwa baterezi kafera wa Igloo FM pa F4 kwa baterezi ni kafera kwa vali 10 nisikaya kare kuzeoze ni miswalezi ni baterezi ani feza fani kufulera za masene muzani neni kire naivi ya pa People's Parliament kuwene wa niterezi neni vere pa 10 niyake na livili Mwamuzula livili, Dr. Livili Abraham. Nena na ivezi kuli no, it doesn't make haiko na hali. Haiko na hali. Kuli mwona, asevele televizora mutalaika kuli. Neni vulezi sana kuli, majene sana, nane nivulezi. Jivulela tena kulimona ukasi ya mwase mivahe ni ukayo kumalera ukayo kumana mkari ya kayo nyala kwa ni wakao vanto ilini. Okay, now alukute ani vyaka na kupapu people's parliament yo mna atropo ni nganevu ngatawana neva neva lumela na ni maikutu waka yo mmane katuwe tutaeta vene ni livezi mavivere. Munga ukiru havu pa lubule kule adama fana nji mantu masimi ya ede. Munga ukiru tali ni vup ni ezo za mtu. Yo, listen here. Listen here, I'll beat you, ne? Okay. You said that I disturbed mantu. Munga ukiru havu. Tatoli, ni ezo za Adama mulika na hai, mutuswa hai, a helper. Ona po nifona re-picking yelo na po. Kuli, ya zile fa pari kupola ya mutimani. Ki musari. Chale, fo kona la chane kuli, chale, musari. Nito angase, niya kiyo nanto, hai pipe lanto, sequence kapa logic. Muna, kie na toho. And then from them, Musari uzire pari kupola la mona. So isi ala fela nchalo kuli mona, kiena sona kuwa ni mata pari ma Musari. Noti Musari kuli no, sakava ndo, kuseveri sa senemu, mona seve senemu ya mtala ya zire pari kupola ya ikonari. Selu fetu la litava po tuari. Kona kalu ene ni mataku kambekela ku, uwama ikutua ka last time. Tuari lutae pari itava za kachengu. Ni tu mere kwa honorable wa James Nkwasa kama sevezo wa seri zulu ma toropo ya katima mriro pali ma wa town council ni kutusa sichava sila seri kutusa well it's fine alitumbi anitumbi kana kono kona lika zene ni mvule ranga nako nina kupana kwa maikuto na ze wa town council kusa tereza. Nenibule ranga chwana kuri munga upiro wa tereza siriro sa sichava saka timamuliro. Siriro savona, miyoko ya vona, uzwe zeti so kimanyi nyando, eva kumana kwa town council, niva red force. Number one, nenibule ranga chwana wa town council, nakuna kuzwa fera koko leo zwelera, kapaki tuyeza gokto pitarisi. Nenibule ranga chwana kuri yera, wa town council, kinga wana nitu ucharu kwa sichava, seva za maita. Kapa sewa severeza. Kukwale la batu mezi, it's not an option. Vavulela chana kuli water is life. Chale vakuli vatu vakwale la batu mezi matolo. Kima toropo, imagine matolopo. Vana vaskolo, kuna nikuweza kuli kwa atatua, akusua nikuwae kuweza kuli vatu wana kuyo yeparisima. Kapa kuyo kamasi, masi umali hubi. Kapa mamilapo. Kono matolopo. Oh, tuose sito anayengeseo, ipiruo. Vana lipiro zeta tata chani kuli vakona kwa la watu mezi 4 years, 5 years variko mele za lipiro Hawaii kupuli kuli kulopalu vele watu mabutata. Neneza nga indiketi chana kuli yela mweze tumelano ni maklaimu sudamina sinavachume municipality mwavaye za kwanu kiwa vangata wakorota what they do vaye za agreement ni maklaimu sudamina kuli ok skolo sa nifake la mtala skolo sa hao kiteni sa hao dendo ok. Monthly bill yao, ulele kule mwendiki 700 for instance. Motu yoli fa monthly bill yoli 700, dipali mwate ni po, wako na kulifa, ka 300 fa teni, wa 1000, every month. Kule aize nyi, afeze skolot sa SEO, sa mezi. Kufita kukwale la batu mezi. Chari wakate yunga toro kwe gati mamlo, kuhuno wavulele angalikaze, na basa aterezi. Nukuto kumule la batu nto, nukukumule la batu mageji. Mageji yao akia wata mkanto kapa barit kote. Batu neva lekile mageji. Ape kate koe tula. Hae bakuli nenevozevo Dr. Rivili last week. What is the price of the prepaid water gauge? Sebatu bakuli roughly around, hae bakuli ya tula, mwendiki 700. Mkona kule kana ike mwendiki 700 and something there, kapa 900 there. Kwani vatoropo yakatima mulewo 2.5 gauge ifa 2.5. Mayuta fotale, mavanya ndise vatima
2.5 kuleka gauge.
Kuleka gauge 2.5. Niti. Kwana kuli likaloze sonangeze kukunyandisa vatu ni sinalu wana kuli tipumusana ye. Watu vaa nyanda, kono ingi ulunani mariso sezi manamo. Kono vata anu kansa vata presa watu down. Kuwa kakate za luli, mama nyando. Nenturo vulera sana kuliera, vafu pali. Vava holata ndavale, nivu na vava kwali wa mezi. Kukita kuli vava kansulele, likoloti za vwana. Ingi mwene vazeli vasi tovu hindu, ni vare hoboti. Kona vava pala vata anu kansu. Okay. Lasu ndale riserile nenutira announcement yene ozera kwa mwaka tengo katolopo. Kulivani vava kwa lezume zika ofera. Vaye pia kwa town council. Kwa office, relevant office. Kuli vakanya litava hamo. Tenifuone la vachembele vava veri. Mane ni vava mtuwa liveni vani fanga kulino. Ni vafiti lipirao za vana. Pana kwa ya maikuto kwa mana ni vare tifosi. Ni vata town council. Kwa kuna kule ya kuna ni announcement. Yezri mwendi mitele mtuwa limana uskai terezi. Aluska itereza, sena haa, kama msoka la mande, muye kwa ofisi. Muye kwa ofisi kwa muye wanana ni wana watu kwa ofisi. Sena wafa namba mtalio na zi announcement. La mande, hawa ya wateni. Sebaba wanana ni wana mtalio. Aba yo bonane ni mtalio peseriwa kumana kulibata wala mne. Ni la seri kuyo zutati. Mwa swalezi kulibawa kwa lwela mezi. Kutu yao nevao sama 200 kapa skolo ta sitaka. Kuvona salose kukalapa 200 kuya abao kapa ki 500 kapa ki 300 unacholo.
Yozu sa.
Ni yozu sa. Zeni kuzua 4 vaiza arenji kulioke skolo ta minasemu silika chwa. Tenilufone la vachembele wa nivere wa tesele. Vona ne batongo kwa kule. Hatu kona zeka nse zela tesele tanu kansele. Ne uli mwendiva ulu kansele wa likolo zano. Tele nitembele. Mwitu mere. Ati lisi arrangement yene nezanga propose sana kwa maikuto. Kirevai ya lavera. Kufita kule mwine nge msina mezi for 20 years, 30 years. Sevele yona kitava ya niti. So kona lika zene luvule langa batanu kansele. Kwa vosangu wa msalimu ule ya levati. Ewa isi lema ofisi administrator. Kona lika zafo liku sewa hana niponengizu msale watanu kwa sewa na nito arrangement ya seri tenu watanu faa, which is good.
Kona kulichole 4 hava izo lifao kapa kima 200 kapa kima 500. Ba izo kwa lule lwa mezi.
Nevao kwa lule lwa mezi. Nevao kwa lule lwa mezi.
Okay.
Maane voka kundu kunduma avane neva iveri fana kwa mea kutukul ha. Lwa itumela fase lunwa mezi, mama ndo aluna.
Faa.
So, last town council, ye, lekilingu sale kapa kupoya kwa town council, hawa wa tereza wa mkubwana. Last kila nyandisa hawa tuwavona, masikiriti kapa matoropo ya katimamulu, maningi kula lukalu kula, litoropo ze mnevona, vana nilikoloti wa tuwavona, kona wavanyan kuno wakwale la mezi, nikuwa kumule la magechi. Yes. Kiku ye za teranto, naiki wana vata wana kansulo vava seriza watenu vava ikolota wana vengi vava kolota mezi kona vava ikwale li mezi nito ikumula na mageji ni vava red force nwana kusona inge hakuna yako na upira inge asina ikoloti maliku asima upira molo nuna nikoloti kapa kima furniture shops kapa kima banki nuna nikoloti kuwana kona valu havalu yezi kuli mane kulu kakate za manto mamusi makuli nao mane ovu yeri kuna nikutereza watu. Chale watu maaskiriti sazambezi kapa nitorupo ya katima. Nivalunze valufo nengera. Kuzo afata vane yali mota zane kuchinta ni mugu. Mane kutokita watu za fire makansela zivo kansela. Wantu vo honarebu watanga. Nivani fone nengera watu. Sunda ya feronte. Mugasa lora itumera. Muye merasa wani musferi musferi. Ni musferi la vosa nkwasa. Chale vosa nkwasa wana ki vatu mkirina. Hato kirina fera. Chale luswala ni. Isi nkule vatu vandu kuna ikeza wa maswe, manengi kula luka lukuluwa.
Nikule luvatu vahamu hovo anytime.
Imagine.
Baba mwe vai kutuwa chwa ni kuzivakuli kuna ni vasali vahulu, kuna ni vahana vahulu.
Baba sina mezi fali vakazavona. Vapira chwani. Baba huplela kai.
Baba huplela kai.
Baba huplela kakai.
Awa. And nitava emki ye. Hakuna ya sazi upiro na masikiri salona kuliki kupiro wa kui kataza.
Yen.
Zasupali ka kashere ngatanda vale kanikeva hora. Pete ni waka kateze kuri mane. Eni mulifele 20,000 ndiega pa 15,000 ndie. Inge wavona mata honi kansu uzamu nga pa mamunisipali tizabamu. Masuali waza raito kuli. Rikolo tizaba supali. Wana kinga wasa kutekiva shenu wavona valu tuseva pasifa. Kona tava eni wavuzangu kuli naikiri kerekeze wakena. Lasa vata mutu. Aivo kena sabata maja kete masuti kiyo ni vivere nipera wate. And then from there, la sunda, baba kena sunda, kapaki nyua posa, kapaki romeni, kapaki peti, kapaki tachi. Kapaki peti kwa skalpela na lulutua kuli luveni lipiru zende kubaba mwiki. Love your neighbor is there, they tell. Kona hapa ya mwari okitimo, kile bawa petu wavo, ma hypocrisis. Which is not good. Kuko utwala na upiru utuku. Kululutu sana sina mshobo orubula ya ulikona mshobo mtu. Na vatu sana. Ni vatu sana.
Ni vatu sana.
Vatu sana ye. Chwale, luitu mere. Zeni vulela ngana. Seki zezi chwale sezeza. Sina vama mwene vani kwa nema. Zini tuzimuwa mbanga wa intaimu kasa. Kanzona zimuwa kwa mbangezi. Neni kire na vulela mwende mane niona nerisi kutosa. Ni vanu chwale. Last year ni vulezi sana kule, oh, siri doa sabatu wakati mamle doa, munga upi roa si tereza. Mioko ya vona, wai tere, wai vona. Na koikata ha, hawa kato lukuro manya ndoa. Tenika famu ikerezi ya siri, hiye vulela ika ntoni nto ina nako ya tere. Yo mmusi zani wani konela makabo hii last month. Wani wala, ha, nakasale. Zintu zimuwa mbangana kwa ya maikuto, suru ina mwikerezi ya siri mbahi. Kanjione zizipangala. Ha? Watu wa tereza, mila itumera kuzelu yeza. Eni. Ntone nto ina nina kuya teni. Baba tai. Baba mne wazoe zwa faya. Limota za nizene waeza corruption za kera tu tata wa tata ola. Kina kukere fita.
Ahulu lodi.
Eni. Mine nisire mtala kuli. Mubone wa Zambia vene mwone wa nyandera nko ma presidenti baba. Inge valira mwome nyandu wa wona. Munga upi ratu wa alava uto wa favo akainde ichilema. Mubone mwala atela wa zamaisi wa naya ni wa Zambia. Kawa pera kovaya maninge kukitire jesu. Kuona batu berula atavani wa sanaku kuza maisa baba. Vosiwe ni vle sana kwa mae kutokule. Lovu vata vatu wana ni lipiro za sikreste. Noti lipiro za diabolosi. Takunye ni savamu. Ni vle zusi sana kwa mae kutokule. Chwale, kako perereza. Kambe kulikina ni nosi. Ni wakai za raito kulikoloti za basupali. Baba wana nivuyanga nivuhole. Wana nivuyanga nivuhole. Hey, yon, nati mbaba. Kana ni uyanga ni uhole. Kona wa shiri makike kakera lo. Kili piru ze tata ze sana ngezi. Kili piru ze wana ni wana wata mga. Iyo iferi reki ike ni vyako. Kuna niye ya lipula yani.
Baba ba lipula ile mavani.
Ni kuna niye mwine ni wana ma. Mavani msali muna ni ya vulele giyo friendo wae niena ni kwe kulaya.
Musali haskati mela.
Oh.
Musali winzi masipatela.
Okay. Oh, nani mwendi. Gagoli, panyo sepa fa Facebook wae utino. Many should see the girlfriend. Andi, taxi on life.
Eni.
Kona maeza pia pa front page ya Mavan News pa Mavan pa Facebook. Chale nani mwendine na?
Utimeza haa, umu vula ispate.
Oho,
chale. Mwendine haa hupula kudu umu vula hile.
Oho. Lutani mifate ni povo oma nalisa. Anizika seseza la maa na ayo na namdia isi kama. kuzwa fela last month kili plano fela yo ulama na hai bana bahai yo sala hai yo girlfriend wai marundu anje pake ma no kivau vambo kwani no kimarundu kone luvoni monare na zo vla ya girlfriend wai nge makamba shumani kwa masenke nilikuwa kimari fela chanitisi ya zara
mana nenivo ni yeona
ni mwivo ni
ani hupuli mwendi
oo
mwendi
chwale lipu ze kule chesi ya zara suru kwa, ma, kwa musho wu mavambu ani zikule katula wa chwale
mm-hmm.
Ende mkasa yani kwa kuma ferele yanga kita kuma ferele kono kize ya zara mpati post parliament nenivu lezi chwana kule kanti kini sisi nzi kwa musho wu mavambu kweza kule wana vavulaya ma kese zivungata alimbabo na magambo kana hawa kone kui kontrola kulifaa hawa kuli girlfriend waka wani hanire ni kontrole kute siku vulaya kapa kuunga savule kukankaula kima pise kapa kuunga tipa kutavaka kapa kio na mila muyavo na ye na nilito kupuacha ula inge wapuacha ula nja kiruo sisi ezala licho zevacha mwendi kilicho zevacha nili nozeze kola kona zevacha kuli vave chwalu kapaki nkapaki yo pira maiki za yulu vazo tuwaela kukubwa nali tupu haluziri
natu kuli mwendi kikusaziva kuvurela kakuli
vo
vatu vava sazivi kuvurela mwava ikutwela
ya
kibu wana vendi vona kuli idha vavu laya kapava ipulaya hanga ende hanga tao nalitavono onaze kili tava fela za malato onaze hanga ta mahala muna ni musali hae vakulikuna ni kuipulaya kili tava za malato zeo chwale vatu hava zivi kuvulela kona vutata hava zivi kuvulela
video inaeke chwala za kona tewe nervula fa people's parliament kuli ii vasali wana piro kinga vai hava swala zitiro za wana wava ngata vasali vavire disappointed nika chene wava vavire disappointed bata kona ruvu wanima kesezi anza pahama hava sali ngi vai praya kapa kuunga toboro wako nupamu na hae haluzi vwani jau kima siu kesezi chela
kivana fela vana kivana baba ezono onazi
chole nifumana kuli luna nivufokoli waku is accepti situation kuli pa girlfriend waka wani hanire ni is accepti na kambi kuli kina nifumana mmae mwasana nge yao kuunga fela nto niyo tereza kwa music na loba rangi tereza kwa music Musia ni kafera busiu kafera ya tunya music mabedu nilovezi.
Eni?
Eni kani ya zanto atilisi ino konsola inyani.
Kami omba omba maikuto.
Eni? Kwa mtu alo vala makulo vala mani peto za maui ito vato la nto utuku kwa piru. Wako swani?
Mwendiki kulata hulu. Ani zivi? Mwendi vana vava latanga hulu vasari vavona kona kuri. Hava utwali tavaze swavisa kapaze valova lipilo babona fera kuli yo hani musi fera yo nisuandela kumufeza moya nikufeza waka aluko nikuziva fera kuli kisi kama insisi yeza hala
kwa natawa ilu yeni vulela kuli kuyo zola simanti kima kufela
bale kikweli nikweli
ye nikweli nikweli ona palo vulela pa mwendali kao likirali zazi tulukaa vala pipa mama newspaper kule mwona ukunupire msala heko niye na nikuipulaka pa ukunupire ni vana
ni mane haiva kuli hakikuipulaya hakikuvulaya mwoma na hayaluna anizivifia kuli onafutata volu kuna kubutatulu lachwa nikakuli anisa azivana
nini kire naeza question for people's parliament sunda eserire kuri hii akusa vinimane sina o prayers inge mwane kuvera angapani zizanto za jenda pezi lawe kini yomu hii parlamentere noto kwa ninga mwela kula kule no I truly agree with you, what Mr. Anytime has said. Kwa na chale problem kikuli nikuwa kala pera yena mutewa kuli kima inezo na chalo mapiru ya nanimulero wako yu praya hakuna tuso kwa na mana avulerezi chale halu zizi kapa mapraya hakuwa nukutusa
mwendi muswale fela cholo piru ni Valeri Texanos
okay
2026 applications are now open at Velvisha University in the Faculty of Law, Commerce and Education. And the following programs are offered: Diploma in Legal Studies, Level 6, Bachelor of Laws, Honours, Bachelor of Science in Project Management, Honours, Bachelor of Supply Chain Management, Honours, Bachelor of Education in Senior Primary Education, Honours, Math and Science, Grade 4 to 7, and Bachelor of Education in Secondary Education, Honours, Math and Science, Grade 8 to 12. Application deadline is on the 30th of November, 2025. How to apply? Applications can be done online on their website, which is www.wuu.edu.na. The application fee for all courses is 230 Namibian dollars. Payments can be done at the bank, EFT, or swiping at any of their campus. The proof of payment must be uploaded on the application form along with all other relevant documents. No ATM deposit receipt will be accepted as proof of payment. All foreign qualifications must be accompanied by an NQA evaluation report or certificate. For more information, you can contact 061-225-463 or 061-225-462. Velvisha University, where everyone is an achiever.
And by any time.
And sha. Ape ma advert tamina hao. Si kweli si yuko si yako kufera na fari sendi.
En.
Mika chene ki.
Ki 26. Mika chene
ki 26, imagine.
En.
Kona kuli Monday ya closing to ki due date.
Due date ki 30 November.
Oh, kanjani sika Teresa Neri mandimu ije kuli September.
Oh, ki 30 November.
Honasi yavo na yo, ina ni English inosi.
Ki math and science.
Oho.
Ki honasi ya math and science, grade 4 to 7, ni math and science, grade 8 to 12.
Oho.
En.
Okay, that's it, all right.
En.
Nelubule la chana, kuri ma national prayers yao.
Kuri ma indi kuwe ni tapelo.
Ye, ni kuwe ni tapelo. Mi tavene ni vere, a people's parliament ni la vuka, I think ni la vuvere rani. Ni vere, chale, kwa mwanyi FM na kwa mai kutono uto vuka kundu kundu ni wana ni vai pitu zira gensali kulana zi sori kweza chale tena mwende ni vatere rize kwa people's parliament ni fere zika kukulela chwa na kule ye inza ulo sensitive ni kuta kwa li kezeri za ulo na maskiri tuta zambezi na pulelo li pulelo zenze ulo utuwa mtu wale la likezeri za na magati mamu lilo mana azitali yo kwa vana vantu maa sikiri chalona haka matoro po ya kati mamu lilo kutia avona salavati wa kwa misho kwa isiri
kutiri vaka
kuti mwenisu alere kukulela mi vulelo ya vona kono ni kavulela mba vulela nga vayese kuli kolo espedi espedi
yen
ende tabayari litavazo nizo uture mwendi kuzwa 2022 nga kumana kuli naike basa lewa uluwa nivula maa uzuza vulo okokezeri Nande. Ah, mane kambe kuoleka kamole kamole kunigana watene mukwama uko. Serna na kutumana kuipuza. Au. Kumigane na mukwama kono.
Mm.
Ile ekini namulela cholo. Ni mwangweze kamwe na bakwanu. Ntoria. Kuti zihole sera muno.
Mana mwanze bakuli mutu yami vulelela kuli muni vatere mutu vatamina.
Mm, kibaba ulo vao.
Amwezi vitavayo.
Nitika ile mwa.
Oh, okay. Mutu yami vulelela kuli muni vatere mutu vatamina. Ali mipumi.
Okay, vao vona. Kibaba ulo ate. Mama family is all inzinto related kiki. Ani latiko visa mule vizora mungu. Ro inzinto related ni wapi?
Oh, kiba hapo mina.
Kiba hapo na chale.
Okay.
Kono kuna nilikali vape mwende kizeta luzani.
Hmm.
Nizo na nezinzi kwa vocation by that time.
Hmm.
Yo, ya meki na... Mwende fama na va graduate rekale.
Hmm.
Kone fone ngera, rain time mvuka vule. Sova oze la kwa skolo kwa voke shina wote. maneo, nuzumu lika nangu, utawati mungane wateni mkwa mwa watu mebo. Sini, omu ye fone, naipuza vule, hii, mwangweza, hakuna vashimani kapa, hakuna vana. Kuti, nivona kumungu lelo oswa na mtala, zihole fera kuno. Zihole vule, kuti azinyua fera majwara, hatu kazi supporti. Kona mava kava fao nao. Chale, nivuka chende, mpuze mangi ni mangi. Ufame toroke la hande ni chona kuli, vasu suwa ngwezi zikholiwa nyofera kujwala pika wa support. Kuti kwa nava batu wa kubawa zuma zambi ya kwani, nava maneva batu wa kwa fatuseke faka tima. Vava miki wa batu wa maga vangu, mane mtuze ya nyenezi kwa yuna mna kuti na atire mwani maru mtu kwa boyfriend wae. Chale, Vava vati wa kima vambo. Nisa hapa kuferele la chwale. Vasiza ni kaparikari vizenzi mangwe zisiru kuma vambo. Vaso yi vavo na zesurikuwe zara. Zesurikuwe zi waki vana vama vambo. Kuli vaso yi vavo vrama girlfriend vavo na. Nivomu sara vavo na. Nivana vavo na. Chwale, vwona kivoma nikuri. Vasike wako na kuipumano maimu aso nengi hao. Haiva kuli mwambo unye mire. Kapakia ike yayo nopa kilito likuwa mpata kwani. Magazini katoa tera mato ya mkizani ya iza kuli mendi. Ugumu kose lisesu tunaruli. Kona alika zeno ni mataku pita zeo kachenu. Kuli likezeri zona toko mele usulu kwa mwambo koo. Miferize.
Ese mo tata litavazeza malato vo anytime. Foku mwihamko ni kuketa.
Yeah.
Kona vutata. Foku mwihamko ni kuketa. Mukona kuipumana semulata na ni muvambo kwani. Chwale. Alazivi.
Mukita vani ti. Mwurezi miti, kono chalu ita limele kubwana mavambo wa, likariweza mavambo ke. Niai kubwana mavambo vana, bifuwa wa skato, wana kule haa, kulopa avari kumana nituma karavani, wesi kwa ni isi, dairy, cowboy, mahoma, nivwesi oto chalo. Ingi wa saa inji kwa nuhoga mbo, sini wabla kule haa, mawe, maga privye ni waloya, kwa vubachavati, nivastava. Kutha kubata maga privye ni. Nitaapa pointi ya kuli, niluna, kuna niwaka vasila nilikariza zenzi mantama skili cha zambi zivwa, ime kutaki wa kumubambo, veha yavo. Nivona, vachenje zikuli, ime kutaki wa kumubambo, veha yavo. Chole, unachomu niwa lusa vila kuli, maka privye ni waloya, aniwa kumunga privye ni kapa kuhunyari wa kumunga privye. Ni, yona yewe vona cholo kwa haye kuli, vona cholo mbasa vila wambule, mabambo veha ya.
Kwa na mani hakuna hao kima stereotypes fira hao. Hata usisika.
Yeah.
Kiritava fira zeo hazina. Nikazi vulela chwani. Hazina vupaki.
Yeah.
Kwa na tabe ni vulela angani hava vata kuvulela kulikutilu. Na vavazo kwa zambezi ilumalo. Iwa watu ni vavulela angakuli. ni kwa mshobo wami na nikuwa nakuna nivuloi. Vuloi hakuna kwa vusio.
Wana makuwa kwa nawa na nivuloi. Kwa nawa kumali zorawi.
Mana makuwa kivwa na maloi vava tuna. Kakulivona hava vapari nili ninto. Ni miliani ingelu na watu wabansu. Vani vadilinga ni black magic.
Yeah.
Yeah. Kona ulikona maloi vava tuna chole makuwa.
Maholo.
Yeah.
Chale ha? Lulatele kuli kwa vanyeziki una vambo ni kwa watu wali mavambo. Haka eza kuli mwendemo vambo utoku manaka message mapo ni kuli baby how are you? Mwende kutoku manaka kuli mwendemane sewa vile mwali vatula kwa mkonda. Kana kwe tere. Haa vake wa eza kwe wapu mani makubulaiwa. Mbasa kwa kubulaiwa. Kwa vambo kwa nima windu.
Eni. Kona haki mavambo kaofela. Kivu ngata wavona. En, kono haki mavambo kaofela.
Yeah.
Yen.
Kwa nchichele si statistics si supeza kulino. Vungata wa ma onama li plano zeo. Ma death cases za kugula ya. Kivona, kwa nava nzete, kwa kuranchi.
Wana vengi wana vava fitezi kwa itava za ku pulaya. Mwa vunyazi. Kapa mama nyalo. Kivona. Ni hazi yaza halamami shovo ye mingwi kwa Zambezi, kwa Kavango, kwa nikai. Kono kwa likiritize kalaka o. Likiritize eneze za o. Likiriti koko na kulu utuanga kulu. Lipiho zeza kuvulaya. Eni.
Kale ha? Efi ku lutali meneko na palu vela. Umanalita. Lutali mele kuzoma weekend ona ye. Kuyopita naike next week Friday kapa weekend yeta. Mga wana. Efi lo vale kapanugu wana kama zimanga hama kandiguli. Oh. Men shoti izi wife kapa girlfriend.
Kono vana bakale kuvulela nitave ni susuwe zanga ya kuli mtu yosika nyala hoko ni kumweza likakao fela mwavona nani vona kuli ono na zeni zona zivapala likaulo ze ngata maswe kwa kuipulaya kukuvanga tenye kakuli haga kutuwe na msali umufile likakao fela umufile konji sasa kuvulele likuli wasitokwa kono we na mtu yani hosika mnyala. Hoka utuwa kulikuna ni yaswa likutuwa ikuzwa ni yena. Kapa hoka ponye hela, kapa kima messages, kapa kili kama ini. Hona kukona kuhupula, kuvamamu hupula wakuli. Tavae uieza chwani, tavae uitatula chwani. Kikungafe atovalu ni kukunupani, kukunupani wena.
Nimi tisezeka scenario wa kampa. Nerima loga, I think, I'm not mistaken. Ani, cheka, fase tupukulika, zavu anala. Kona ni page ya Zambia. Nanga kwa tiki Zambia news ya. So wana post ya muna ni postre girlfriend wa hai. Kumuluti girlfriend. Umulekezi.
Oh, nani hivoni.
Kaya nzi hapa neri birthday gift ya hai.
Neri birthday gift.
Udo umulekela back in new. Chale. Haiba kuli kwa na zelu mbula ule likaza malato. Haiba kuli na mula tire ulu mula tire kuli. No kwa na kwa iferezi tire yaka. Umu lekezi mbaki ya.
Chorefo halusivi kapa. Yo ya lekezi mbaki. Vakarile kuvatana inge asika vakale muluti. Inge asika fumanakale musevezi kapa chwani. Kwa na kuli uvoni kuli. Musari yoni ozo kwa hule niena. Ni vata kumulekela mota. Seliko umulekela mbaki.
Yeah.
Aluzivi. Kono vuiketelo vuinzi kumina.
Yeah.
Eni, vuiketelo vuinzi kumina. Kuitinga kuli. Mina msari mumuvona chwani. Kono vana vaso kwa kunganga. Kuli msari ho mfari kakao fela. Za lata. Kapa za vata. Msari yani. Ukava wa hao. Unosi. Kapa waka kukuteka. Kuli wena kwenye amu vatire unosi.
Yeah.
Eni. Kuna ni tava yengwi. Tava ye ni file mutalafa moya fakuli. Kuna ni muna wa muvambona muma na mibia. Anisa hupula fera kulineri siri moma insani. Kono kwa hili mozeza kwa mlaho 2014-15 somewhere there. Muna yani he went viral mana mibia mo. Kakuli sene siyeza hezi na vatire musari yana ina moma winduku. Musari yo na mo rentinge la 2-bedroom flat.
Oh, ni mune vile reziona.
Yes. Kona kuli muna yani na veilwe mama yemo mona kona kunga tovolo. Kapana kona kuvola ya msari yani kamu kwa ufika pa ufi. Mwavona. Kono haluzivi kuli haluzivi fera kuli kona kuitoloka chwani tavayari. Mwendi ki emotional intelligence.
Mm-hmm.
Mwendi luvule kulivungata wavana wava vula yanga. Mwendi they lack emotional intelligence. Mwendi.
Yeah.
Kakuli yani ya nasana yeze na ilefila kwa mapolisa. Nikuyo toloke la mapolisa sisi yeza hala. Nikuwa kupa kulivamu sindekete. Kwa fuletiko. Ayo longa likaza haeka ufela ni golfu yana alekezi msizani yani.
Mm.
Amusie. Mwavona.
Hey.
And the kwa na mana yeze lize muna yani.
Okay.
Na izo longa likakau fela mimbeta mativi. Likakau fela. Ni mota. Vale mapolisa yenge wa msina ikireke yale uire ndi kaza hai.
Simple and the such.
Eni.
Hmm.
Eni.
Right in China. Vava mba tuwana. Kresi kama nataka raga pika na kono konga hako lineo kono pamutu ya nipeka.
Kona kwa ipale la fota vakuli chwale baba angu hava kona kuyeza lika hezi nzi chwalo baba angu hava sakoni king
ni kwa nani vila kuli wachinchana kakuli fraksini ya vato osona ngeyo kie nyani and the fraksini ya vato wala kuli ena the only solution ni kwe kubula msali ni kwe pulaya na kieyo kwa na ye nanu hile
felano mibia
na ye fosa alire mina satani first social Facebook ma comment atini what's going on in Namibia this year
na haya Namibia mane anizivi fera kolu vile number one ma Africa na haya kukuna nima tuwaba ipulaya hulo
mana ki Africa the whole world
suicide
kile
whole world
kolu
swane la kuchincha
na hulo
Encha.
Ah, le tumeze vakava ni masero a wiki ende.
Encha.
Ni wasinengera vakai.
Ah, wasinengera hava sali ofasi zuma.
Oh.
Ni wasinengera seva hatsa program ya masivambo.
Okay.
Ni kuzwaka 8 kuya 8:30. Kana kuri kukala Monday program ye kakalanga 11:30.
Oho.
Eni, kwa alivos nengela vakala 10 kuisa 11:30. Mi nani kakalanga 11:30 kuisa 1.
Oho.
Eni, shaa, selu pote ya misi kavo anytime. Move ni mafelo aviki ya mande.
Eni, shangu, eni, watele zika wapela cholo.
Eni, shaa.
Eni, shangu, bye.
Bye-bye.
At my age, you start appreciating things you might have taken for granted before, like good health. I've known from early on that donating blood regularly was indeed good for my health. I'm too old now, but I've done my part in saving hundreds of lives while benefiting my own. You see, my risk of a heart attack, stroke, and cancer was always low because I donated blood.
Call NHP on 061-285-5400. We're about you.
Lipura nengeno wapungwa eva tere ulikoni maondo tuto ingida Ashika peno nweku tete ofoye ekukulile Oshafafa na nongeshe faili mehola mo Ihewe tike kovano ile koshuan Onongeshe faa ya pumbwa kukaraya kovano Okupitira mo Eagle FM otuna evi tota njuka Okukwetira oipindi konu konda doi inawa Nune uto otukwetira o special ange Tashake ngeshe faa omarudi dayo loka Opone ushe njike nawa nukumona oijabu ili nawa Ninge pata fanona Monica ko Eagle FM Onore tatimwe bali heavy nola natu
heari bali no heari ileko berewa mura hetatu natu bali o hetatu watatu o mafelane Eagle FM the eye.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of failure.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud. So
not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who knows does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person that doesn't have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura. And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before. It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Yenchangwe mi lwazwe lapiri kera ukena mahola ya vul shumi peri hola yalna ya maferelezo yen mis na hani mizivisize kwa makalo a program ye kuli hola yalna ya kukala selka kalanga program ye hola avrishumi ngwi haika vanga ni mizuzu ye mashumi ama lalu. So kakalanga program yao na 11:30 kuisa hola ya pili 1:00. Yeni, kuona kulikiku kala la muvulo. Kiku kala la muvulo. Mi lukone kuziva, luinenge luziva. Voma sule, vopita. Ni nani sepa ya kuri mutere lize, mi mwa utwari ngusale. Mwa utwari ngusale. Hamocho ni vaterezi, vatere lize. Eni, kona kuri program yao na kukala la muvulo. Mi la muvulo deti ki 29. Eni, ki 29. Kikweli ya mwimunene haikava ni mazazi ama shumi ama veli ni alovangi. Program yao na seka matanga hola ni richika la hola. Kuzwa la muvulo kuisa lavutano. Mika chenu kilavutano kilizazi ledi latuwa hulu kuvoma analisa. Eni, wakensa kulizazi le awa. Kamso kila savata, mwama analisa vai kashula ndati. Ki kupila fera mwamu mbeta, kamso. Sinahani vile sikuli, mayemo alihali mwanzi kwa nukuna ni malu. Mavani manzivu ani, mane not manzivu ani, mavani vusihu. Pula ifafalizi. Mi kachenu kakusasa ni hape, ifafalizi. Kuti kisu posa kuli kukachisa mbumbi. Yetaha. Mbumbi yetaha ina kukona hala. Yeni. Vo anytime kwa na mwava vudelezi chualo. Mini vuzize ni vasari veni ina nivona. Kasusa nini vavuzize kuli. Haki kuli pula ye itaha neza hulu. Kufafaza kapa kusupeza kuli. Ifitile yataha. Mi saba nitoloke la kuli. Itaha neziyo na ingi. Kono kisu posa kuli kukachisa. Mwitu kiseze mayemo achisize luli. Kukala kweri etaha. Kweri yeo voma analisa. Vape pirwe. Nenimi vurele la mavani. Kuli kweri etaha kweri ayenda ki kweri. Yevto kwa ahulu. En. Ki kweri yevto kwa ahulu luli. Mini vata kutoperewa famo ya fa. Vata kutoperewa masi lozi. Achole alozi vifoka pa. Kana kula ni vatele zivava zivava kuopera pina ya ni masi lozi. Alozi vikono. Nikakalira vo silutupi. Kivona vini kakalira wana vao. Kona kuri mavani, deni mikadekela. Haike tava ene nisika kena huluku yona kono. Neni mikandeke ziona. Kuri vani va lomelelana kapa. Va sapota vo Meshack Muyongo. Va zwela pili kukupa. Kuri skriti sa Zambezi. Ninsi miskriti sakati mamurilo. Va zwela pili kulwa nela tava ya kuri skriti sa Zambezi sepumwe. Sizusiwe kwa naha ya Namibia. Miss Kwata Savatova. Vava saviza skriti kuri kika privi. Vona nikuwa divizolo la Zambezi havayo. Vavulela kuri skriti sa Zambezi. Ki skriti seslukela kuikemela sinosi. Mi silukelwa kukutswa. Kubo Meshack Muyongo vao ne vavale hile mana ha Namibia. Mi hape vavatakuli kaofela vava tamirwe. Luazi vakuli kunani vene vatamirwe. Vao ne vanani mlelo wakuluwa nisambuso wa Namibia kuli vapume skiritise kwa anaha. Vavatakuli vao ni vona kutivalukululwe. Kona kuli skwata se neschauzi mavani. Neva chauzi kuzwa kwa msika wakati mamudilo kuya kwa Zambezi Regional Council. Kona vaizo ufa lipirailo zavona. Kuvomvu sisi wana havo Doroth Kavula. Kafira unalo aziva vomuyongo ni vona kuli hakuna avasa vazivi. Ni vava trope pwa mwamlaho vako lectors vako li vomuyongo kivomani.
Yensha.
Yensha.
Yen.
Yen.
Continue.
Continue. You are the teacher.
Muzuhire chwani vo anku bwana.
Muzuhire hande.
Aha.
Muzuhire hande.
Ah, luzuhire hande.
Yeah, yeah, yeah. When I say this, how is the work? How is Mwazi service?
Kuchwa ni kwa msevezi.
Kuchwa ni kwa msevezi.
No,
kuchwa ni kwa msevezi, you are at work.
Ni kwa msevezi. How is work?
Oh,
kuchwa ni kwa msevezi.
Kuchwa ni kwa msevezi. Yes, it's true, man. Kuchwa ni kwa msevezi.
Yes.
Kuchwa ni kwa msevezi. Kuchwa ni kwa msevezi.
Kwa msevezi kwi ketile.
Yes. Now you are reminding me about my boys, man, from Zambezi.
Is it?
People just realize now that I'm a Rambo.
Oh.
I remember. Those days, Caprizin.
Are you back from Otapi?
Yeah, we're back from Otapi, my sister. We are still weeping.
How was the burial proceedings?
No, I thank God it went very well.
Mm-hmm.
So I think people were comforted.
Mm.
And the person himself, our regent, you know, champion in that area, he also states that apparently he wants to be mourned through songs and singing hymns and all this, just praising God for his life. So, but it really went well, and I appreciate it. It's my first time to witness that, those kind of, you know, especially when it was conducted by the Rastafarian, and the message that was going on there. I think a lot of people have the wrong misperception about Rastafarian. So we were now told by, you know, through the word of God, through the Bible, scriptures were expounded. And I think everybody now realized that all of us, apparently, we are all Rastafarian in one way or the other. It was a really glorious moment, even though people were really touched. So it's painful. We are still asking ourselves some questions. Are we managing ourselves properly? What are we doing? Are we our brothers keepers? All these kind of things. Mm. So, but anyway, we are back. Mm. So now, I was trying to pronounce that your name.
Manalisa.
Manalisa. No, there's another one. Muzuzi, what?
My name.
Hmm?
Kahundu.
Oh, Kahundu?
Yes.
Ah, that one is a special name. Ah,
yes.
This one is a traditional one. I know the Kahundu.
Aha. Uh-huh.
So, otherwise, what are we saying about Tate Muyongo?
Oh, Tate Muyongo. Mm. No, his supporters, they were marching yesterday.
His supporters, eh?
He has supporters, UDP supporters.
Yes, yes.
Yes. So, yesterday they marched.
To come back to be pardoned and come back and then... live peacefully here, or what is
it? So apparently what they want, they are requesting the president to, you know, help Meshack Muyongo to return to Caprivi, because they still call the region Caprivi.
To return to Zambezi or Caprivi?
Caprivi, because they still call the region Caprivi.
So when he returns, then what?
And then, because they're still putting emphasis on, Caprivi being cut off the rest of Namibia.
Those one is a non-go, how do you say?
It's actually nonsense, Uncle Buana. Yeah,
that's what you see now. Those are the things that we need to be very careful. There are people who still want to shed blood.
Hmm.
Oh, you know, this one is, this kind of, when you look at our legal, that kind of a crime is a serious crime, because it's a crime against the state, against the legitimate government.
Hmm.
And if you are to do things like that, I thought maybe they are calling for him to come and just have some peace here, and then he joins the development agenda of the country, and then if it's that case, then it's a serious matter.
Yeah, so that's what they want. They want Caprivi political prisoners to also be released.
And then they go and destabilize the whole region.
They will never do that.
Well, but if you release them, what do you do?
But also the other thing is that it's just a small group of people. It's just a tiny group of people, to be honest.
A tiny group of people, but they can cause havoc. People
I know.
Die before you realize anything.
I know. I don't think so.
Oh, that's right.
I don't think so.
Of course, they can be content. But before you know what happened, they would have destroyed a building or people die. What are you doing? The people start now saying now the state is not protecting them. So the law is there to protect the law abiding citizens. If there are those who want to secession, how do you cut off the country?
Secession.
Yes, that one is a serious crime. Even if you look at it's a criminal crime actually.
It's actually treason.
Yes, that's the way that I was looking for.
Mm-hmm.
One of our colleagues, classmates, asked that question.
Mm-hmm.
And the person was actually referring to those ones who are in prison, to complete the service. And then the person asked the one of our doctor, who said criminal law lecture.
Mm-hmm.
He said, yeah, but this other one, he said, this one is a prison.
Yes.
So it's a crime against humanity, against the state. And you know, so people were actually thinking of now pardoning them, now they have that tendency again. So are they not going to make to prolong the situation and even those who were, because they could be those innocent who were just influenced, those who were incited to do things like that. But if that is the case now, How are you going to, will the state able to pardon them?
Hmm.
So I think they are putting the police at the difficult place. And that no longer there, we will just be getting out there and dying the solemn end. Is that a good thing?
Yeah, but this is an old story. This is an old story, and I think it's just people who don't want to let it go, because they clearly know that this story is dead.
Yeah.
This story does not exist at this point where we are, to be honest.
There are those who just want to go in prison and enjoy themselves there.
Maybe.
They try to incite. But anything, I know the security agents.
Mm.
So they are there watching. And then I think it's good to give them the opportunity to demonstrate. I don't know how it's maybe because of the human rights.
No, but because you also know Namibia is, Namibia is a free country. So people, they have the right to freedom of expression. So in this case, they are allowed to, demonstrate and say whatever they want to say, whether it's a petition, because yesterday they went to go hand over their petition to the governor. It's their right,
Their right.
Yeah.
But that the only problem is that that's one thing that we don't take into consideration. Their right, as granted, as provided for in the constitution, There are also limitations to that human right and freedom.
Mm.
So sometimes that aspect is not understood well. Hence, of course, the authority gives them the chance. Maybe they also want to see exactly what these people are up to. But obviously, their rights are also limited.
Mm.
Especially when it comes to maybe that thing is impeaching on the rights of other people.
Yeah.
So obviously there's no way it can be allowed. So you really encouraged me to go with that program there. I told you my invitation that time last year.
Yes.
I got it.
Is it? Let's talk on Sunday on that one.
Yes, we can talk on Sunday. Please, let's pray for our brothers and sisters to repent. That's genuine repentance now. So that they don't get their children or anybody in trouble.
This is nonsense, that Uncle Buana.
Very much, mommy.
Yeah.
How can they even disrupt the program? You know, you yourself have got a big future to live.
Yes.
Now you want it to be disturbed by those people who might have tired of living.
Mm. No, it's just people who are bored. They need to find some things to do.
Well, they want to go and do their boredness in jail.
Mm.
And then at the end of the day, people are complaining. We are not happy when our people are in there. But they are in there because of them.
Their actions.
Because of their action.
Yeah.
Thank you very much for granting me an opportunity, ma'am.
Thank you so much for coming through.
Thank you very much. God bless.
Bye-bye.
Bye.
Mm. Yenshangwe kivo malu malu navani. Vaterezi vawa ale sel navava tonahulu. Eni. Aiva kulinimina mvaterezi vawa ale sel na. Ni nani sepo ya kuli mwavaziva. Nukuvaziva. Mifoku mwivali zanga ni kulu lumerisa. Milo aitumera. Nyeni. Seri mizuzu yeri shumi ni yelo vangwi. Yese yelo vehide. Milo sana nako ye ngata. Ya kuva hamoho. Nimihu polise hape kuli kukala la muvulo. Program yao nasekato kalanga 11:30. Kukala la muvulo. Selukato kalanga 11:30 kuisa 1:00. Yeah. Ni sepakuli lingusa lao tuhala. Kona kulifata vaye ya va veni vachaula mavani. Na hanvulezi kuli vomiongolo waziva kaufela luna. Ni nani sepo ya kuli hakuna yasa vazivi. Kakuli ni vava sweli kupepwa fa
nivona vasweri kutofuma nari tavaze kuna kulikao felauna lwa vaziva. Kapamba ya hivaskriti, vana vahuluva lwa vaziva. Eni, mi nevava lehile mwana ha Namibia, mwasi limosa 1998, kasamlaho aku tozi vahala kwa mvuso kuli. Aluzivika panelivo na vaetereli, va squata, savatu, senesi vata kupuma skiriti sa kaprivi, mwasi limosa sa 1999. Encha.
Okay.
Hello.
Mutozi.
Lutozi mutozi chwa nivo kezeri.
Ah, kina se kezeri.
Ma, muli utuleri ngusa?
Neri wangi lani?
La nako yao na eka chinja fasi zuma.
Oho, ni utuleko seri hafasti nito, 10 yo.
Half past 11.
Hi, half past 11, sorry. Ni, ah.
En.
Tare. Unafona ni? Anze gap ya nazama saka helo mmeche. Neka langa kaa 9 kukula kaa 11.
Eni.
Kapa?
Eni. Neka langa kaa 9. Half past 9. Inge.
Eni. Hey, half past 9 kia kaa 11.
Mm.
Sisi pari leku ni wafras wa kutiba kutiba normal time yo 9 ya mende gap king.
Sisi eza hezi. Mto. Kima nye early morning scoop. Early morning scoop esine ili hola ili ingwi.
Neri 1 hour 30 minutes niyono.
Neri 1 hour 30 minutes kola kuli. Early morning scoop seri 2 hours.
O seri ya ka 8.
Nikuzwa ka 6 kutaka 8.
Oh.
Mi programu ya latere la niyona seri 2 hours.
Yeah,
yani ya mo mic. Eni.
Mm.
Kona kuli seizu waka 8 kuyaka 10.
Oh.
Eni, kona kuli programu ya vosi nengela, seka kala kuzu waka 10 kuyaka half past 11.
Okay.
Eni. Anizimu kapa maazima kuli mind the gap, say inzi la sunda.
Eni, utori inzi la sunda, isi nchafafa ni mnumu mwrezi.
Eni, mind the gap, say inzi la sunda.
Eni.
Never any time.
Foku mwe baba mwe ma porta baba mwana wa zanga provoke ma situation ama mbula skala chualo. Baba mwe mwe mpore sa waka mwe yela mwa ofisiko mbula wa raka ulewa na yeo. Kama mane, mustaini na wiyo bate mwa ofisiko na mo, ya na wiyo batako mwujo nga jiribia na zawa kuyena. Bayo tafaka ulewa kukula na kuli, upiliri mwzeka ini ya na mustari yoo, yeso bataki otu vula chwao. Cha? Yeso bataki wa mwari jena za hao chwao. Mwai wana?
Eni.
Wana kuli, muna kakata kakunye miwale wakulu batani jena zana kakata lekirina lekirizi mustari yoku la zichi mbe akuli ayye nizona. Aize hiliwa, afole utu wa utwa. Bona kwale bayo muhanela kuli mane yo kimbamba. Bali tari mama zazi au pilili ni na karile yo. Kwa fela ni kaze mwata yano mufaye it was done out of love. Kwa fela ndiyo mwia lisaiza sina ikawa fela it was done out of love. Kono waliwa na kuli. Li lato leo lana mufile. Ye na mufari kwa teni kena mwine betray. Eh? Kena na mupuma. Na kumakuri wa mulata. Kono mi, nga azwa kulifaa, anisika ina, nifitafla kuye na yo. Tafu manasera, jene latana yo na musia. Mae wana. Kere mwani na kuzwa kulita yi garantele, na kwe yosu, na kwe shari 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 yosu, karaba yo kumala kubaba mula okomu mwoye ni hata na yo kiakuli utali meridi mozoi zini ya na musali yo kweni na kusokela no naezanga ni kama hii no ina kwa mtu ya hae ee ni uzabaini na tu yezi so nimena usinzena kwa ya hae ngayi wana kwa nako ni hasa angate hile chalo muna na kwe ubarasa kuli kuli luna vana ni una mitara ya marika ilifaru una baba hanezuri jana mali zirase chalo zeo kwa vana ni experience ya kuli wata wana hile kwa inga hodiso kwa mulao iko atua chwara katibu na ikuli memezwa ni ningeza la pesto pesto ni mbibia 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 kwa nita wazeza langa zewo manaisa kwa nilika tulo sakata kwa naze palanga kwa nizizu nikuna ufumanwa kwa batu vwaba inanga nita wazeza kuta wazeo kwa nita wazeza zewo manaisa kapa kwa nita wazeo kapa za atulo anga kakani kanzi na yesu anela hande ndende na mafuwa akuli musunguna uvlaere musizani umkorupile kapistulu kambe azeza hawangi kuna zoka mkana mazezi tiso angachio kio na ufu kwa wabanga tema na wawa kuli tabako isa za mamulao mamulao wabewewe tabako mawe ee ni tarima mota ye nano molekela BMW ye zazana out of love chara hiko na hiko ni mota ye uishi mbe chani na iwana umanaji
ene
kwa hivyo na hivyo kazee tisako na zoe ni katulo kwa zee banga ni katulo zee kwa sahalire kambia banga ni katulo zee ndi kambia kubangi ni mafu hafwa sina haza hafwa makande kambia bangi ene
awa lwa utwa maikuto wa mina shangwe lwa utwa chale butata kikuli ne haluka fitsa maikuto au na haluka vulera ina haluka vulera nga halu zivikuli sesi eza halanga mamu hupula wa muna halela kuyo vula ya nyazi ya hae kapamsala hae kulikisi kama ini
kono kamu tala wale umu vulezi wale kezeri wakuli muyona azo kafari jana za hae iii kona kwa hune fama ikuto wakuli ngemu yoyo na mwena kufu manaba ba polisa ba izi hande bada kwa kula lao mosu wa nehela bada masika umuhanisa yoyo kulu usu kwa shimba kwa baba mwi ba hanisu wa kulu mane zeki mba mba haulishi mbi
usi elefe razo
gazeno usi leleka ato flavu no mulata kwa baba kulu ato leo yena na yoyo kena ya kia na betre ya mwazeni kia na mbeteki vana vanyanda kezeli vana vanyanda
awa
kipu kwa sila wakuli luna vana haruska ye makale kulu upetu tengo tutu kwa kuku yema mani kundikuli yemela ato muhupu lisa kezeli bana ba izanga chana kuli musari wa izanto wa fumana mwana yo ukufaye na wena muna korengesu wa hao cha wena wakala kwa mwana nani wa mbombu wa hai cha mahutela mo makwenda ni kama ni mo mene kiofita university ya hai kasama sa pasde university mseka na toli ni meka na mwane enu mwano va ngete ngete cha
ene
mwane kuli 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 keza anina kena ya ize tuwaro kuli mbubu kuna mbubu inya ni wahae umu usi mbubu kwa university kama baka basa ase meza kasama lao na kwa chere mtu mbubu seka atori I give one over there.
Munahani.
How are you going to feel? Tell Lunavana, come up for the Manga Castle in Zahara. Tell her, 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 tell her,
and scamotua.
The only tombozo is very. Only tombozo look wrong when it's for the Luna more. He says, Dakuri, the new class of the new composer to my buying into the Nimbum. Akuri, Mana Yanukasa, my son, and told Yangayo and the Galicia. The platform of the Kitavas is candid to it, and the justice is a thing. We didn't have a kid on the minimum of 94. What I could talk about is a mess of a grand job. I don't know what I'm saying. 2 days, 3 days, you carry swana. You want to do something different there? How do you feel?
I want to be normal.
How would the government never,
about what you mean?
I'm just alone.
Yencha seri mizuzu ye mashumi amaveri ni amiveri yesi alezi kulukone ukena mahola yalna ya pili en ha eme chinji ndiamba kibizuzu ye mashumi amaveri ni amiveri yesi alezi kulufite kwa maferelezo a program yalna Anzivi kuli sesi dili yanga anzize fanikisi kamani. Eni. Kufana hala ulikacheno mwendi hana lati kuzwa fa moya fa. Koni li yanga na chwana. luka potela misika. Mi luka tozwe la pilika sa mlaho. Muske maya kwa hule shangwe.
Get social with us on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Our handle is Eagle FM Namibia.
Eagle FM, the R.
Lipura nenge no wapumbwa eva tere ulikoni maondo tuto ingida. Ashike kapeno nwe utite okoye ekukulile. Oshafafana nongeshe faili mehola mo ihoe tike kovano hile koshuala. Onongeshe faa ya pumbwa kukaraya kovano. Okupitira mo Eagle FM otuna evi totanjuka. Okupitira oipindi konu kondadoi nawa.
minuto o tukwetera o special ange tashia kengeje pa omarudi dayo loka opone ushendi fenawa nokumona oi jawiri nawa ninge pata fanona monika ko Eagle FM onore satimwe bali heali nola natu heali bali no heali ile ko derewa mura hetatu natu bali o hetatu watatu o mafelane Eagle FM the eye
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of failure.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud. So
not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person who does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before.
Mm.
It's not something that Namibia has not achieved in the past,
mm.
and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Yensha, mi lwa zwela pili.
Yensha.
Ni bonje nje mamtozi chwani?
Mtozi mtozi chwani kezeji.
Mtozi hande.
Mm.
Neni niwezi kumivuza tafayani ye ne muni kandeke la rizazilani.
Oh mama, zama jodrosa rani nawa.
Sha?
Va, ma jodrosa rani nawa.
Muni vule lele kuli nekweza hezi.
Mama, eti nga kwa mimo ya meseji za zara rimena. Na nini mo ni zaziri ndika usugu no sinya. Nana hapo. Nesi ya usuri kari 21 ni 22.
Nesi na hapa 21 ni kari 22.
Nesi na hapa mwema za zaziri. Nesi na hapa zaziri na hapa wanya wa zaziri haa. Mwema na chakiri vantu pasa.
Kote nekusa. Kote nekusa na hapa vaniri fifi.
Mwana ni dhuri kwa hivyo kaza ni mshu. Kutu ni kari... No, ki Oktoba.
Isha?
Ni mwa Oktoba, si hiko ya ya haes.
Kutu mwa Oktoba.
Niyo na ki Oktoba, niza pali Novemba.
Eni. Kwa
hanzi ni kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo.
Hape haiswe, nto, mohala wami nosori kupumeha pumeha. Muwe elefa speaker kapachwani.
Ansana sepu mazi wakale.
Ansana sepu.
Kupole ni kupalilo na faka 21-22. Hame kukaya za alaska mwa. Zagani wangu la kari kazi siyo kwa wali wakale mashele ki matukuli. Zamulimu ki zamulimu. Nisikeru wa hotuwe la mulimu kuzi. Kamusu kukaya vachua na wali harimu. Nipaila kupela wali kamusu ni kaya kai.
Mane faes kuna anitava ya kuli kutiri faasi la afya.
Ni sera li?
Awa wale ni vate deti yani. Kono inge kwe, ake kuli inge deti yani ni one fitile.
Oh, ki meli labu ka ilani we mana seba ani fos. Kilabu veli? Ene suna ufira pika, kilabu veli kapika labu lao?
Alu vode.
Nes 25, nes kari 25 or 24.
Inge.
Na ni ufira tava, sudu mene suna ufira kari 25. Five.
Eni, inge kari 25.
Meri kari 25 mili kuna ufira difasi.
Kakuli nale ni voni fela kwa makepe, kuna ni vene masweli kuvile lakuli, difasi li telepili wolu hole. Rika fela kari 1 Oktoba, kona kuli. Chale nisika vona deti, kuli chale fa kuvile liwa uli diswane la kufela li, neni voni fela na yota vaya kuli, li telepili wo. Eva tuva hole. Then lako na kufela kari 1 Oktoba kuri ma debt order za aswave.
Mwenye kari 25 mwenye, yesu na kufela kari 25 mwenye 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 fosu mwenye na haze mwenye suwa iti mwenye licho
Nani zivafera kuli vatu vona vengi vakatimela vatu vakazwela pili kupepa vatu vakazwela pili kutimela.
Oh.
Yo kone ni zivana.
Kona ni vatoro vwela vwa Francis zazirani kuli. Neri kariye chwana. Kuvona panu wana neri kariye orifasi. Likafe tafana kwa ya mafelo.
Mwende, luka alita.
Kwa na mwoti sise, maavona ili mwaza kwa mwala hozare. Mifasne ili mwana la kulea, alifasne ili hindi. Ona iyo ya mtuwa uchicha, minababa ncha kuti modern world. Ona iyo chore, hanizuri kwa kwa na kusiyare la kwa kusiyare la kwa kusiyare. Tere, dada ncha, lutuwa za fela vaisi vya safate. Kuti unalubona haregu lube ili modern world yo. Kanti kwa na wizi mwa kwa na utoi tisada vumai. Mina modern world neri afanya kare yani. Mina hene mwa utokuli ki modern world yani. Ya mwosu kulu aruma. Mina na mwiri kutokuli. Vatu mwiri kutokuli vayenzi mwana. Vapila. Noti fa. Fa kuna modern world yu kola.
Au.
Vikola yu fa. Mwizi mwa savo. Nega ha mwizi fa mwiri. Ki savo pela. Nivo zama ya wizi mwa savo. Suwe kola kishika mwiri. Esikuwa na hese mbubure za kuri, kuti ni chere zaka, hani zizika paka mso nasho, mawana, hape wa hizi mwote mwote. Hakuwa na mwote mwote, fama, nato, selungu la mifasi, faki unawali unguli sapa.
Kilo na hese uli unguli sa?
Lui na pereke uli tezita ya kuri, kili hili kambali uli, mtolombita pa mwori wa hila. Uyo kusumana nisubote, wasa luo vasi umbera mani. Lumau tata mama na jisa. Ne walu nyakala langa baba ncha, kutu vikole. Nani wanita vikole minu. Nika ifasi sera paku na baba ncha, kulu ine nukunya kisa, kwa mulaho, lukafana kwe baba ncha lulingu mabumai.
Inero kuli mvuja waikari wakazi ya kuli. Vee kuliwa na waluna. Pa mwizi mavumai. Fere halu zibi ba. Deo sili motisa vuka chekule wa sahoho baba. Wanavaya kuli.
Pien.
Kibu mai.
You want to know what I'm saying?
Mane, na yupo ni mmoja ya message hilo tu, magani sasa hivi mama kisha. Mama tava halu ya budi, zezemi kizamu limu. Kuna fursa mkuu tisa budi, zezemi kizamu limu. Halu kaa vya tuto ya luna, a kizamu limu ana kukona, luto sisi. Nao kwa ziha zama ya maali harimu. Mwurimu ni na unanza ya maazuri. Feni wana hili wangozi, feni wazisizona yi kazani. Faa vayi pili mama ya maakeni. Mwendama kwa uwe ya kori, mwari na hazemi. Hala kwa uwe ya kori, mwari na hazemi.
Uli mwari na hazemi kuna wakukaeza halanyi.
Mwari kwa mwene kukuboli hile kwa kukuboli hona.
Kuna. Mwari hakuda. Nene mivulele zina, mkuno utuwa angahani mivulele la shaa.
Wanafa na achinchamili jizo.
Mkuno utuwa angahani mivulele la nene mivulele wanja njema, akudinata vaezi choloe kaeza ala yosha.
Usu wanona vawa pa yu, majo girafa pa yu, wama nyuma yu vawa. Nene la inzi zifogu tiba inzi zifogu sinu nyakitiswa.
Nene mivulele zikuli ni teni inamo, mkato mivulele la kuli. Kana kikuli ne kukuvile nilififi njichwani.
Kono yao ene likafo katenu. Nkisu posono sikalu supe la kakulu hitu kuseze chwari. Kono ene watogu ya nivani na kutazi kuli. Halu kabo na fari sisi. Kuli tabamoe vulelezi yo. Italeleze. Muzizesta la kuli. Chwari fa kutago mwana motu kapalo alata kapalo lati. Sekuli pakaushi.
Yeni. Esse mano vai ver a cana de supo.
De supo, eu vou na casa,
Quando ele de supo, esse banani, ele serve de sova tu van. Banani, ele serve de sova, serve de sa. Kufumana de supo. Supeza. Quando ele vai tolocar de supo zani. Mim kafumana kuri fokumwi. Za vate ngwana cholo mabazi tolokela. Foku mwi. Eni, hakichwalo.
Chwale, kuswada la fose, yeo se sariku nuha kapa, kuswada nge vanu herela. So kukava pela guli, kukava chwalo kamba chwanyi. Nivu na hava yo straight guli, tabae kae, halaka pa chwanyi. Como que estava uma marifarica zote? Zika ya zamule ni ngezefu tu kama mane kwa mane ya alifasi lalo nale.
Kachano vo anytime ne valo kandike la fela kwa ma litavaza kwa town council. Anzivu kapane mutu ile ziviso yene ezwi sizwe. Yene kupire schava ses kwa lezwi mezi. Kuli bakone kuya kwa town council. Mivo vo anytime na bavulera kuli kutina bayo kandeka ni vo administrator mine kuizova ni tumelano ya kuli kaofera emu nani mwako na kuzusa miimezi a kwa lulu wakona kuli inge wa supali vani wava hulu kutine wa yozi sane vile ma 200 ma 500 miimezi avu wana seri kukwa lulu vunga ata wasichia wa sinesi kwa lezu imezi seva nani mezi
no
eni
wae tumera kakuli si pose wae zaki kimu kwa pera kuli kuna nilinu mwere li tunanere kuno kiwe
eni
nilinu mwere kwa saa mkwa saa kwa nevesi wabu na hala kuli ese wa alavela kwa li pirayelo zava ya hiva tolopo kambe kukuli kwa saa mkwa saa hawa skafu maneha kamba zeo hazio chwani wabu kuli fa hakuna chwani lumo yali tunalele kalu kataza kono vosa ankwa sa vasuri msevezi luri lomu tuna
vasuri msevezi
kamba ki vosa ankwa sa neva vateni wa zambezi rijini na mkwa utawakiti rijini
rijini kapana haka ufera
kono kuna ufera zao lumina luna kwano kuna kuna ukuiza wesh kono mana vahika hulu katata kuri nuna lui kute kuri nuna kini tulubaira masemba sana mibia kakuri kwano kakia inya netra mkwato kwano sae sae zahara kika sote na mungu pisa kwa kuri kika mkise zahara kwano sale uvona vaka tengu katolo kwa wane uvona Vali kefera wasa anko sazani te.
Vali kire akuswani.
Mane vaye luye, lusaya.
Kirta vazende halu utwa kuri. Vatuse vanani mezi kakuri. Tavelu ambozi nivo anytime ke akuri. Lu vatu vaha moho maskiriti moho. Wenoyo kwa lela vatu mezi ma vasupari, vavahulu. Muva kwale la mezi chole muva hupile la kulivuona mezi bayo afumana kakai
enge vasi wa kulimutomu wa vupilo uenfa mezi
ee
kono kulimuvapanye kitava ye ni komokisa mawana mwle nengivinduku mwle nengivinduku ni kwano kuna luikumu sa kuli zambezi suzumasari cho kono tazento kono uinduku heva nifosi mwendi mezi kakwe za recycle
Eni, kimeza kweza recycle.
Kono uvinduku, hamuna kutokuli vinduku, fani fani mezikera afera. Kono luna kwanu mihani huwa, mezikia, kono kuti inakolikamu kana katimamu nubazi watonga za meza, hakunangi. Kyo, elu laka tengu katolopo hawa koni. Eki wa peji ni mwataka mula hawa gari mene vahedu takuli, meze mwindia, azepera ala lukoko, hawa koni, masemi setana hawa koni. Nesu suniru nyanda mezi kwa nina au. Hema mazira kukipia seti mezi. Hato kwa kwa ya zaoli mwende nikutula asura kwa nina. Kono windu. Ainya nifera kusawaka ni makuposa kwa mitea. Kwa pili pili na kwa lukiso. Meza hako to kwa sichama. Kono kwa nukumina. Kuti ikaa vamane 2 days. Kwa mkono kupisa urupeza alasikama ini. Kuna ni machazi vaka paka. Kima shori, maluswa lele, kima shori. Sama vatayo, nikakamu kana zawa na vajia zaka mshikamu jangeli mao. Kuna hangu wanani kazuwe mzalo, palo, wakona neva wanaeta kima fame. Kama ki green skin ya naluswa ziva fare. Ikali mwasi mwona seo na yani. Kapeka li fane, zimi neva ni kwa teni. Kuna mutani me hivi mazei ni fane, kujonu na fane kefaza besi. Hapa zofate ni, kuti meza haka ataza kwa zambezi rijini. Sore, wasa nkwa savarika holo wa sheni waluna.
Yee.
Mwenu, lukutuna mwenu, kikiri nisiki mwe kwa lunda kwa, kikwa, kwa valo nisipa kwenu, kwa eno, vato utwa.
Green scheme kwa valo visi.
Antwa, kwa kwa valo visi, kwa eno utwa green scheme.
Au.
Kuna ni kwenye utu, akifama kande, aiza akifama kande kwenye utu retavani kwa uzi. Kono wa hao nafa, kariko ima nyeri ya. Kwa ni green skin yeka kwa, kwa nguwa zambezi rijini. Hakuna. Hakuna sisika ya zahala. Nego kwa kari na kusunda wabancha kutabu maoza wabancha wabancha wakupu mashirengi. Kuli mwiyere nema makansela zivaluna. Kuli bosa nguwa sabazira atereye unata makansela wakata miwa. Mwaha mwela nga mashirengi ala ya kuma yusu wakata miwa. Mashirengi ala hino kulibana nivuniti. Hele kwa maa yusu wa mwela nga mashirengi ani. Tumamiri pa wala alo.
Mashirengi ani akukawari business.
Akukawari business. Inge magati mamu nilo, hewa bateni, ba yemi sema uza baka vwe mikina. Ani mashirini ayangi mwani pokoto za makasela, ba vwe ni kani vwe miki. Nema kuni vikaribu londo toa kavo manalisa, tolongo ikatala kia ba vwe reki. Au. Suru ya wakati marula yue. Ayemi wakati marula yue, kakabia mwini yue, inofu mani bukaya. Hello, kwa nini ene vapa hani kutumaga pe mwa 20,000 mbegu wa 17,000 mbegu kaya 1,000 yaani. Munga tuwama rinu vaisa kaya. Valate rerefe ya rikano naze. Vosa angu asa, valate rerefe ya. Zambezi rigi nikize ngata mo. Valate rerefe ya nikoma kansela. Mutari merefa. Muka atari mene ugofita December. Na muka wana umu. Na waka kena chichi wabamu. Mo lukao luteni. Maza mbele rigi ni lukao luteni. Chore, baba amu hela anga mashere nyao. Ah, wana nguli angeli na uwekeni nisipani. Muka wana nguli makasa, yue za formu yue chwana, yue za, bazi baha ndende nguli.
Mbaka mtu kinyo la wile mama kioka matiko kakofi. Kwanu! Ya, so yuko vapali la first screen nifa, wata kana kapachwa nifa.
Wawa, wama na seki, famo ya. Eso ni de ser eka lo vea. Va una vocancela, go wadeli, van sole go kubaziza. Ah, zizi kuri basa, va kwa kansela. Enge kwa no kuru na kwa swani, han zizi kuri kisi mama ni watoro se tsami kwa kwa. Watoro se tsamezi. Va samba kuzwa fera kwa geti ya skolo. Ni muziki. Keni vo mana isa. Halo zizi, mweni mashere ni usuguni mawafiwa. Olona fo, kwenye fo stavati, mashere ni mweni usuguni mawafiwa, bayo vragoli, zoro pifas kolo se shwana. Kwa kisikolo sa government, diskuna nisikolo sa liswani, za munga aona, sa kisa government. Mweni kafara mashere ni usuguni mawichera aona. Halo zizi, ma transfera velo kaa ketawa. Nile kegu vrelo akuli, kutulu zizeva tuvelo kaa avotera. Vo mana isa. Kutaka kuzizamu kia ya fastulo. Mubuelo ni muna hanelo wa mtu za shitana. Nyevo ono nabazero kaketa, fahalu zizi. Ikona kuwa pera akuri, ya bataku botero kumapu masichava. Kori hamu ya wana kira ya za epiri, ya tauri, kauluko na mkalu, malakuri, ehe. Kanti kuna nilwa ketive. Inge, wana rebu, wosa mkwasa. Waistumere la wana. Kambe kikuli, batu wa mata mamutala wa sankwasa. Namibia, meruka kala kuhala mashirengi. Kuhalo wana nachua razine rutawa hindi kwa Vista Vision 2060. Kamba wa ahola, wasa, sivisa baba ahola. Kono, Vision 2060, how many years left? 6 years or 5 years? Kuti Namibia kaiza, ikambo shafara, kai. Kuna Namibia kambo shafala. Wes. Luza malu toto vera. Ushori nu. Luya kai. Hakuna goro kaya. Hakuna sasa lukaya za facho wale. Kaguli. Kona luza malu ya wes. Kufita guli chwale. Lukale kukwa lula. Alikaze mi mayusi wa kene mwoni mwani. Kono kona lume la kuchamari anahaye. Halo kada pati ni mayusi kimashori. Mayusi waezize chwe. Seduka ya gai, umanesu.
Give Piro.
Matichi ni moni mona. Wala ni matichere, vasi ya nisebezi. Tewa hurire. Habari wa wana kuhili peishi ni zabu na zaafera. Vaka wa kukomputa ni mayusi. Wana wabrela kuhili, uvata 4 years. Yana ni qualification kapa yana ezento yo.
Ala. Wanja njema, fako na fall katoye mera.
Na wana mama kandika kwa kero uveza.
Ensha.
Ah, masero azika mande.
Nimina.
Nishangwe.
Lutova ape la mvulona kwa yesu ana, seniri babaye.